muyeza angisathandi lokho sekuyangiia ngoba one awunalo iphimbo lokuthi ungadasana nami, two ngitshela ukuthi usile kanti awazini, three ngicela wehlukane nami, nami ngehlukene nawe asobuya ngisho lutho ngikhathele mina ukubehlaka nento engayindawo ha kungaba nini kodwa sorry ngithi ngifuna wakho mala mnalawantu baphethula sobephala bakushaka fika abancane kakhulu abebebashaya ingoma njengani senquthi kwela senza kwabantu kodwa umayipheli ntangana wayitsisa wayitsisa hayi nginensizo ongasazwene nayo lai yewe wathi ingomdelwane nje okukhuluma mdelwane nje ethi ucumbana wathi umdlwane ngulu ithi phela kanjalo 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 kanjalo